Yesitese buli kwenda ba abantu bonna basanyufu kuba Yesu azze mu nsi. Nina bukazi bwange obulungi bwenjagaliza emikwano faffa naye akasinga kukankaweereze maama wange owekomba amazima
sanyu sanyu lyoka njagaliza bwenna mirembe mirembe kyoka
kyoka
buli
enunji esanira kuluna kungaluno ene suti yonji wereze mkwano kwange kwenjagalo kusama omtigwa Christmas ogu sanira wongu wereze abampagira mine birabo biombi wereze famire ya kezi ya nambi amazima
sanyu sanyu lyoka
lyoka
njagali za wenda
eyo
mirembe mirembe choka
choka
ulimu mukare sanyu
ebiseera by'ekrisimaasi byakusanyu
buli kwenda bana akalulwa kuba luno lwe lunaku olulinzwa kuba n'omwaka guba kusereba bibonange abalunje mugogolenda gomuyimbo obutetiza mwe mukubengalo mukubebite kwa Yesu asemusi amalubozi amalunje yenje kalise mikwane fafa kayimba kakomba wereza ngolu muli tulira bagana amazima sanyu sanyu lyoka
lyoka
yenje kalisa wenda
eyo
mirembe mirembe choka
sala byakusanyu kanze buli kwende banakalulwa kuba bagaliza Christmas enunji n'omwaka omuja guberebwa bana Uganda mwena
bagaliza Christmas enunji
n'omwaka omuja guberebwa Rwanda Burundi Kenya Tanzania
bagaliza Christmas enunji n'omwaka omuja guberebwa
abe Bulaya
bagaliza Christmas enunji
n'omwaka omuja
guberebwa
abe kumva jensa rwa